kambwe no mubudde bomusano nokaba wakudde njuki kambwe no mubudde bomusano nokaba oyozesa njeru mama ndababuyanise mu ttaka nno ndabe kubijja kutonya tuliite eddogobi mabisiraale weebase bweru wanjo ate tuweebisa okunamya bukunami wammanyi ddondi mbyenda sebusawo emmere yanakugaaya abuddu sitera kunyiigane gwosuse mu bammanyira kati nkulaga ndi muyimbi nze simanyirwa kuba simanyira weemanyi oli mulungi naye obulungi bwe obundi mu maaso enzibiriza sikutenga ne bwe biba birooto nze sikuloota nali nkukyayo okukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nga nti oli mukyala abawanyumye ennyo babudumula asaatera mukwabi nyabo otunudde bweruzibu kamaaso walinga bubi nnyo nekuyamba nekuyonja mukipansalira ntere mukwabi nali nkukyayo okukwagala nali ngaakuyamba manya ekituufu sikwagala nga nti oli mukyala wamala na budde bumantegeeza nti ojja kuzaala kati nkubuuse bwe biba biteeka bitwale kwaliwo edda naye betukyawa tebatumanyira leka naawo